Exclusive, you a fool.
Could you be rapper?
Exclusive from Afrofly.
You're at the place, I see you. Boom!
Street Kids Music.
Hold on, my niggas. Look, it's surprising. The team by Fendo. Risking. No miss. Tony Pauka Pongo, Ilya Kaka Sepa. No tie. No tie. Tatu team by Fendo. No tie. No tie. Rex. Tatu team by Fendo. Hose, hose. Nipa ya nigga ni pose. Nika cha flow. Watu vula vimeso fioko fioko monga matiza. Yolo mwana sindini yo brother. Kafunse yo father o mother. Paka mutima munyama. Ndiawa niza kushoka ntine giza. Niku zila himbo swa ulilezi. Tunangene za kutiala mpose. Katigelo anikonka ningozi. Ni mawad jeso simpo nga chose. Nipa ya timozi ni pase ulemu.
Pase ulemu mani.
By using a makapu set using a drum. Fancy kasila wa chai chai mbam. Tewa pusha na wapasa wafanika kudum. Nika pita pena pita mpim. Weni tiela malapa nga apu. No watunya tuwaka rito. Kunidia nyo yeshapo. Hona my niggas. Look is surprising. Tatu team by Fendo. Risky. No miss. Toli pauka pongo ilia ya kaka sepa. No tie. No tie. Tatu team by Fendo. No tie.
Snacks yo.
No tie. Tatu team by Fendo.
Hip hop ni subject yellow in engine teacher. Ina fame but in lipe na picture. Kule wazo wana chikoloro na sister. Bize bize kulilila maficha. ACNS crew kendi ya future. Bebe kumbuyo daily bango pishi. Nima nkwinya siya pata watisa.
Ine bomba ulo kapena picha.
Nesokoloka mkemu ndine monster. Nipa ya marapa mkemu ndine pota. Wazizile wazafa ni katosta. Daily tikapite bebe bango sonda. Nina kote but sio sinipela. Na wavole mesu wakangiwa kukopela. Biki na bana itosa kanonkole. Napanga media itiana kapokola. Maflows ni ambili nikafuna ni sampola. Tina zuja ni fulu mkachola. Osa jelela mulembwe. Weza nkuku oloko. Kwa mito bakolo tombe. Jengo letia sando wati wa shombe. Beautiful gelo inongi. Pretty so sweet if yompe.
Hona my niggas. Look is surprise. To team by Fendo. Risky. No miss. Toni pauka pongo ilia ya kaka sepa. No tie. No tie. Tatu team by Fendo. No tie. No tie.
Street Kids Music.
Got to team by Fendo.
The Conkers.
CNAs.